Viva Sound Music.
Wanandiye mchungaji wangu, na katikati ya bonde la mauti kuniongoza. Amenitoa utumwani, niliyekuwa mateka sasa niko huru. Adui zangu siwaoni, walonitesa wamekimbia. Kibiki nitenge na upendo wake Bwana, kibiki nitenge na upendo wake Bwana. Nasema tena siyo vitu au mtu, nasema tena siyo vitu au mtu. Nitakusifu Bwana milele ndani ya malango yako.
Nitaimba
haleluya, haleluya, haleluya,
hosana,
haleluya, 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 toka tumboni mwa mama, wewe ulinijua. Na kifuani kwa mama, ulininemesha. Jua Alpha na Omega,
Alpha na Omega,
mwanzo na mwisho, the King of Kings, usiyeshindwa na jambo. Naona fahari maisha ni kuwa nawe, uniongoze unifanye utakavyo siku zote. Kibiki nitenge na upendo wake Bwana, kibiki nitenge na upendo wake Bwana. Nasema tena siyo vitu au mtu, nasema tena siyo vitu au mtu. Nitakusifu Bwana milele ndani ya malango yako.
Daima
haleluya, haleluya, haleluya,
hosana,
haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya,
hallelujah, hallelujah, hallelujah.